Le ia toa se masina talua na whaatea ina Donald Trump, le whaatonu o le FBI James Comey, ae ua I se tūlanga mālue lue le tofia Trump, ina ua whaatalala wina le New York Times, se li poti. Na tā ua ai, le whaatuanga le peresetene I le whaatonu o le FBI, e whaamuta suesuenga I le na avea mawhautua o le puipuinga General Michael Flynn. Na whaamau I se pepa James Comey, ni vaenga o la lātalanoanga ma le peresetene, mai e whaalia fo'i I nisi o le ofisa suesue le Federal Bureau of Investigations po le FBI. E o fiai, ma le fo'i upune nei, na lo mia sa'o pena quote e le nusi pepa le New York Times. Quote, I hope you can see the way clear to letting this go, to letting Flynn go. He is a good guy. End of quote. O le whaonotanga lea le peresetene ma le whaatonu o le FBI na whaie le aso se furu ma le whao fe puari o le tausanga nei. O General Michael Flynn, masalo e maana tua, na o le lua se furu ma le tolu aso na ia umia e le tofi o le whautua o le puipuinga ai na whaate aina ina wailoa alo na whaie o ni talanoanga masui o le whainga maalo I Rusia ma whaaso ai ni whaamatalanga puipuia. E uina whaate a Flynn ma le tofi, ai olo o whaawa o peasu e suenga le FBI I ate ia, ma ona so o tanga ma le whainga maalo I Rusia. Ma olo o iei, ma le popolenga I le whale pae pae, I le ono toso atu iei, ma le peresetene Donald Trump I nei su e suenga. Olo o tete e maalosi I le whale pae pae, I le whaie Donald Trump o se whaatuanga po o se whaatonunga I le FBI, e whaamuta alato su e suenga General Michael Flynn. Ai wavala au le taitai o le Democrats I le House Intelligence Committee, Adam Schiff, ua tatau I le na avea mawhaatonu o le FBI, James Comey, ona ia whaailoa umamai ni mōli mau o ia te ia I le la talanoanga ma le peresetene I le mata upule nei I le suesuenga o General Michael Flynn.
We know enough now, there's been enough alleged publicly to want to bring the director back to testify, ideally in open session, either before our committee or the Judiciary Committee, but he should come back to the Congress and share what he knows in terms of the president's conversations with him on any of the Russian investigation. I also think that we ought to ask for the notes that were taken contemporaneously or shortly after those meetings. And of course, if there are any tapes, as the president alleged, those should also be obtained by the Congress. If necessary, I think we should subpoena them.
Le suyo le Democrats, I le committee su suea le mauta faitu la fono, le House Intelligence Committee, Adam Schiff. E fazalau mai le li poti le nei a le nusi pepa le New York Times. Ai olo ofesilingi a fo I le tāla fea ngai malea ngā tatau. O le whaailoa ina le peresetene Donald Trump, o nisi wha amatalanga pui puia. I le teimi na whaiaisa la whailoa inga, ma le minister o le vai fafo le whainga malo I Rusia. Na whaalia Donald Trump I lungo le Twitter, e yeila na ia o le peresetene o Amerika, na te whaailoa ina ai wha amatalanga pui puia I nisi tangata. O le whautuanga lea, po le fautua lea na sui tūlanga ia Michael Flynn I le metanga luenga o le puipuinga o le lii o HR McMaster ma na faa alia e McMaster e le ta umaia po o a faa matalanga puipuia a o a fo I faa matalanga le puipuia na o fia I le talanoanga a le peresetene Donald Trump ma le minista le vai fafo le whainga malo I Rusia na ona ia faa alia o whaamatalanga na whaailoa e le peresetene I le minista o le vai fafo le whainga maalo I Rusia e le aise a whaina o iai.
We don't say what's classified, what's not classified. What I will tell you again is that what the president shared was wholly appropriate.
Le fautua I le matanga luenga o le puipuinga po le fautua I le peresetene I mata upu I le puipuinga HR McMaster. A I le manatu o Donald Trump, na manuia mao ngā I la la whailoa inga po le whonotanga ma le minister o le vai fafoi Rusia.
We had actually a great meeting with the foreign minister, so we're going to have a lot of great success over the next coming years, and we want to get as many to help fight terrorism as possible.
And Donald Trump, ai olo tū maupea le popolenga I le taitai o le Democrats I le Senate, Jack Schumer, na iasau noa, e te tau ona whaailoa mai, au ili ilinga o la fonga umwa na whaia ili talanoanga ili vaa o le peresetene Male minister o le vaifafo i Rusia.
We are only one day removed from stunning allegations that the president may have divulged classified information to an adversary. Concerns about national security, the rule of law, the independence of our highest law enforcement agencies are mounting.
Le taitai le Democrats i le Senate, Chuck Schumer.